Ekibiina ekivunaanyizibwa kukulera eddembe ly'abaana ekya Global Integrated Skills Center kiriko abaana abawerera ddala babiri be kinunudde abagambibwa okubanga bano babadde batulugunyizibwa mu maka gye babadde bawangaalira. Bino bibadde ku kyalo Buluuza mu ggombolola y'e Nakigo mu disitulikiti ey'Iganga mu maka ga Zainabu Nandego. Mu kikwekweto kino ekikoleddwa jjajja w'abaana bano Zainabu Nandego yakombeddwa mu ggwanira n'atwalibwa ku poliisi y'e Buligo ate nga ye kitaabwe ayitibwa Muzamiru Kirunda bakyamu wenja buyise okulaba nga naye bamufuna. Omukwanaganya w'ekibiina kino ekya Global Integrated Skills Center balonde mu Simon bw'abadde ayogerako naffe wano w'asinzidde n'asaba abazadde okukomya omuzo gw'okutuntuzanga abaana kubanga kikolwa kya bujoozi era kimenya mateeka.
Funi akutegeezebwa abati abokukyalo ekyebuluza nga waliwo omwana gwe baatulugunya baaba we ayetebwa Kirunda Muzamiru ni dada we Nandego Zainabu baakuba omwana oyo bubiino omwana bamusibira munumba enaku ediwera nga musanvu so akaana olwaleero we kafulwime emisana abakalekwire katandika okutambula bwine bwayogera bwe bazaananga nabo abantu baabo n'abali arawundi bankubira mazima gali nti njira okutuukawo kakituufu omwana amusiba emikono n'ebigere n'enkoba n'emiguwa ng'emikono gyaduda omwana atoona bw'amasira na musaayi aduluda bududde omwana tasobola kweriisa omwana tasobola kutambula basebo ne bannyabo ekikolwa kino kikola kukivumirira nise kuvumirira kikolwa kibiino.
Mu mbeera y'emona asabye ebitongole eby'ebyokwerinda awamu n'abavunaanyizibwa ku nsonga eno okukakasa nga bakangavvula abazadde bonna bagezezaako okwenyigira mu bikolwa eby'engeri ng'eno eby'okutyoboola eddembe ly'abaana.
Abaana bano bali mu mbeera mbi baboneka nga bali malnourished abaana emikono mizimbu babatulugunya babasiba emikono n'ebigere emiguwa n'enkoba bizimbu bali kudulunda bududde musaayi nsobera dde banyuukaku ebiwundu bingi ebiri ku baana bano. Ndikusaba ab'obuyinza abantu bano abatulugunya abaana bano tubawe ekibonerezo ekiba kyabo.